to say the hype man.
This a dangerous collabo.
King Dizzle.
The Falls.
Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so. Kumbu ya sashina tima pika so. Hey, ya da zile komani.
Kukupikila ni twerking on it vina na dance. Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so.
Nikutambila msaidi mila pangono pangono ni pundulila ndiyo zanga uendelela mamenazo nikela ni mwamena zimvekela isila wadabwa uona katapa mshawama yone piga usadabwa ndawa isaizi wanariana
sakumanda mianga mianga munga chokoleti na kukumama mama kila munga magineti hi nyamba na mungo yo making the same different shaba na tumtoyo.
Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so. Kumbu ya sashina tima pika so. Hey, ya da zile komani.
Kukupikila ni twerking on it vina na dance. Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so.
Left,
right, like head and shoulder, knee and toes.
Do you feel nasty?
Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so. Kumbu ya sashina tima pika so. Hey, ya da zile komani.
Kukupikila ni twerking on it vina na dance. Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so.
Baby, I love it when you twerk, 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 twerk. I love the way you work, 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 work. Loving the body language. Dipangi leku sandwich. You know I'm from the Berg, 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 LSK. Sweet, when I wanna kill a birthday cake. Mwe umo bukichi ni pate let's bake. Niku punzi se my recipe, I call it breathtaking. I hope some color real nine and no faking. Naona uli na my recipe, I got it nai. Weno chava bena nguba fana wango cha maire. Le, maire le fulu po pika. Bapika vivi selo bapakisa paprika. Pamanji ni pangire ko chips mayaya. Uli pangire na supu ite apa wayaya. No chili ninga sanduke kawaya waya. Na ya kuwa tu tu tie nemba lala ice cream tezo.
Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so. Kumbu ya sashina tima pika so. Hey, ya da zile komani.
Kukupikila ni twerking on it vina na dance. Usha una diapo ya so kukupikila pikila no kupasa ya so. Usha una diapo ya so kukupikila ni twerking on it vina na dance.
Kumaya ya tima pika so.
Bouncing the beat, cloud is up on the beat.